Tunzo na Stone This
Melodies.
The Combi Slim Daddy. Who got the keys? Who got the keys? Everything cool, no fire. DJ, please pull up on this. Everybody gonna feeling higher. My stress, tunasondeka. Hapa ndani tumekuja kutesa. Why not slow, baby, give it to me. Nionyesha licho kupa mama. Leo tunacheza. Hata maheta wanacheza. Project tunacheza. Bila waps, leo tunakesha. Tomshika mchombeze. Leo short time to bombeke. Bombekisha tuongeze. Leo short time to onyeshe. Chini chini sugue. I'm sugue. Cheza kama hiyo kote sugue. Hai sugue. Hai sugue. Paralisha kita mya kwetu. Mya kwetu. Atushoboki tumejipanga kikwetu. Kikwetu. Maguchi ma Prada ndo zetu. Ndo zetu. Miwanu siku huu sister do.
Oh my god.
Sije keshewa nyumbani ukenda kwa mguu. Na kushet the go sneak over you.
Over you.
Kaza kamba please do what I do.
Like I do.
Yeah. Do like I do,
like I do.
Masela wana nyonga bia, gonga chia, huku wana shangilia.
Hey.
Masnish wana tuangalia, yunge pia, pate cha kusimulia.
Hey.
Our two imindo bad man killer, waloni fatanya yao tu supporte za gadira. Feel the beat bro, cheza katahira. Feel the beat, you feel heat, you feel me.
Lomshika mchombeze, leo short time to bombeke. Kisha tuongeze, leo short time tuonyeshe.
Chini chini sugue, I'm sugue.
Cheza kama hiyo kote sugue.
Hai sugue, hai sugue. Dola.
Sa
house for the weka belea.
Lea.
Juma fast wana kunye melea. Wape one more night to watapotea.
Baby girl come close to me.
Close to me.
Turn around bring her back to me.
Back to me.
Baby girl come close to me.
Close to me.
Turn around bring her back to me.